This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni ba pula pula baka radio 7 to 9 a.m. Cape Pulpit nguvelile kambenene kelona otheta nani. Ndiyanibulisa ke kulo nyaka mtsha. Ndithi kuwe kuni baphulaphuli, Happy New Year, Happy 2025. I pray ukuba ngabana kelo nyaka ube mhle futhi ube bhetele, ube ngcono kunayo yonke iminyaka edlulileyo. Ndiyathandaza ke uThixo woxolo, uThixo onamandla, uThixo ozele inceba, uzuko ake akuphakamise kulo nyaka uze ungafani ke nayo eminye iminyaka edluleyo. Umthandazo wam ke kukuba uThixo kwambathise akukhusele ezingozini. Ukuba ke ungumntu oloko experiencea amashwa kulo nyaka, amashwa mawabalekele kude kunawe, kumthandazo wam lowo. Ukuba ungumntu oloko ebenomzimba obuthakathaka egula, izigulo mazibalekele kude kunawe, inceba kaThixo mayibe phezu kwakho, uxolo lwakhe malube phezu kwakho, uthando lwakhe malube phezu kwakho, iimfefe zakhe mazibe phezu kwakho. Ke mphulaphuli ndiyakuthandazela ke akwambathise ke uThixo ngalo lo xolo, ngalo lo thando. Mphulaphuli wethu ke siyabulela ke ngokuba uthe wahlala nathi, na ukuthe wahlala nathi ke apha kwezolide esisuka kuzo. Siyabulela ke mphulaphuli ke namhlanje njengoba siqala unyaka. Ndizawuthetha ke ngesihloko esithi isiqalo esitsha, meaning new beginnings, xa siyopha ke esingezini. It's a two-part series esizothetha ngayo, but kodwa ke nangona i-two-part series i-directions zi-different, with two different directions or viewpoints, okanye with i-focus points ezimbini ezahlukileyo. Mphulaphuli ke phambi koba ke sityatyadule kakhulu, masithandaze ke sicele uThixo onamandla onke abe kunye nathi, abe kunye nawe nawe apho ekhaya as usiphulaphule. Siyabulela ke ngokwethembeka kwakho kulo nyaka udluleyo uthe waphulaphula. Siyabulela ngobungqina othe wabuthumela into uThixo ayenzayo empilweni yakho. Siyabulela ke mphulaphuli sithi ke uThixo makaqhubeke akusikelele as usimamela as uphulaphule eli candelo okanye esi sikhululo sethu ke uCape Pulpit Radio 7 to 9 a.m. Ke mphulaphuli masivala amehlo sithanda ndaze. Bawo wethu onamandla, Thixo wethu ophilayo, kumkani Yehova wethu, kumkani onamandla onke, Thixo ova izikhungo. Xa kuqala unyaka nje bawo, sithandazela abaphulaphuli baka Radio K Pulpit, my Father and my God, thoba iintsikelelo zakho, hlisa uthando lwakho, hlisa iimfefe zakho. Makuthi abebebophekile kule minyaka idluleyo, Thixo wethu onamandla onke ubakhulule. Bawo wethu ophilayo, ndiyathandaza makwanda amathuba okuviwa kulamaza omoya bawo wethu namandla onke. Abaphulaphuli kumakhaya ngamakhaya mababalise, babalisele abanye ukuze kwande ukuviwa kwendaba ezilungileyo. Thixo wethu ophilayo, sithe Nkosi ke bawo bayethe mzali wethu namandla onke, bayethe kumkani ophilayo, Enkosi ngenceba zakho, Enkosi ngazo imfefe zakho. Unako wena ukwenza ngaphezu kokuba sicela nokuba sinako ucinga, Thixo wethu namandla onke. Enkosi ke for the breath in our lungs, Enkosi mzali wethu, ngoba ngeke sikwazi ukuphefumla ungasiphefumlelanga. Siyabulela ke mzali wethu ngalo uthando lwakho nemfefe zakho, and for the divine election of our lives. Siyabulela ke Thixo wethu ngoba your election is without repentance. Thank you Father ngoba wasazi kwangaphambi kokusekwa kwamahlabathi, and you set us apart for your own purpose and glory. For that, our Lord and our God, we worship you, we praise you, and we adore you. In Jesus' mighty name, amen. Ke mphulaphuli, we singaphozisanga ke amaseko, masingene ke khona emxholweni. Esibentshilo ke mphulaphuli bangabana, isihloko sethu sanamhlanje sithi isiqalo esitsha, new beginnings. Xa sithetha ke ngesiqalo esitsha, this means that you are building okanye isiqalo esitsha means that you are building from a new foundation. Everything is new. Wokha kwi okanye wokha kwi foundation entsha, awokhi phezu kwesakhiwo ebesikhona. This means that you have to be given a new slate, or you have been given a new slate. So isiqalo esitsha ke sithi ke loo nto akubalwa zinto zindala, unikezwe a new slate. Xa sisindiswa simane sisenza impazamo yokwakhela isakhiwo esitsha phezu kwesakhiwo esidala, okanye phezu kwe-foundation endala. Leyo ke impazamo edumileyo okanye eyenzeka kakhulu kumabandla ngamabandla, kubantu ngabantu abazelwe kabutsha, abasindisiweyo, bokhele isakhiwo esitsha phezu kwe-foundation endala, okanye isakhiwo esitsha phezu kwesakhiwo esidala. Hayi mntakwethu, tshintsha kwa isiza, awokhi kwa kwisiza esidala. Ubomi bakho ubuqala phantsi xa uzalwa kabutsha, wokheli kwa kwisiza esidala ebesikhona, wakha kwisiza esitsha. As long as ke usakhela phezu kwesakhiwo okanye i-foundation endala, asoze uqale ubomi obutsha. You cannot start into entsha phezu kwento endala. Susa endala okanye wena, in other words, no, it's not just susa endala, wena suka kwendala uye kwentsha ngoba uqala into entsha. So as long as usakhela phezu kwesakhiwo okanye phezu kwe-foundation endala, asoze uqale kabutsha. I know that akukho lula ukulahla izinto. As abantu, we always get too attached to things, whether helpful or not. We get too attached to people. Also, such that when they leave, we get offended. We are always attached to things. Even nengafanelanga ba siba attached kuzo. When you get born again, you are handed a new clean slate to start your life afresh, to start over. This means that there will be a change of friends unless they follow you. There will be a change of circles unless they follow you. If you stay with them, they will criticize you. Ude uthandabuze le ndlela entsha oyithathileyo. Njengoba injilo ukuba awukwazi ukwakhela phezu kwesakhiwo esidala, kufanele uzixelele uba uzoqala kabutsha, uzosiqala isiqalo esitsha. So sukuzalwa kabutsha uhlale esakhiweni esidala, okanye uhlale usenza izinto ngalandlela ndlela ubuzenza ngayo. Xa uzalwa kabusha kuyafaneleka ukuba ngabana izinto zonke zitshintshe. As long as uhlala usenza okanye ugcina the old habits that were not helpful for you, ugcina the old habits that led you ekubeni uba ube ngumoni, as long uhleli ngalaa ndlela, akukho nto okanye obu bomi butsha obufumanayo kuKristu awuzukwazi ubu-experience. Le nto ndithetha ngayo ayoyabantu abasindisigqibosindiswa kuphela, yeyabo nakudala besindisiwe. This means that usakuzalwa kabutsha kuyanyanzeleka mntakwethu kube nezinto ozihlubayo osukayo kuzo, kube nezinto ubukade uzenza oyeka uzenza. Loo nto akungomthetho ungaqhubeka kuzenza, but ukuqhubeka kwakho akuzukukunceda kule hambo intsha. Asoze kukuncede. There are certain not necessarily laws, but there are certain principles zakwi kingdom ongakwazi ukuqhubeka kuzo, uphila ngongathi akukho nto iyenzekileyo. Because kaloku yonke into oyenzayo ngoku uzelwe kabutsha fanele kutshintshile, fanele ubomi bakho. Ithi iBhayibhile xa ithetha ithi sithengiwe ngegazi likaYesu, ngegazi eliphakamileyo, meaning into ethengiweyo evenkileni akuseyiyo yasevenkileni. Ube ithengiwe into kwaBhokoma, ithengwa kwaBhokoma, akuseyiyo kwaBhokoma, yeya pha kwam ngoba ndiyithengile. Meaning once uyithengwe awusabhilongi kuwe, awusengowengo wakho, ungokaThixo. So xa uzelwe kabutsha ungulo ukuthengiweyo. So ukhethiwe, wathengwa. So as umntu othengiweyo, Jonga ke ngokulo ukuthengileyo uba yena ufuna wenzeni. Utsho ke ngokwenze lento athi yenze. So let us not make that mistake oba ngabana sithi sizelwe kabutsha siphile ngongathi akukho nto eyenzekileyo, ngongathi akho nto itshintshileyo. Masijonge ke phaya kwincwadi yabaseKorinte besibini isahluko sesesihlanu phaya kulaa vesi yeshumi elinesixhenxe. Ndiyayazi ke mphulaphula uba uyayazi le vesi and ishunyelwe kakhulu kodwa ke masike siyijonge sikhangele siza kuva ke izinto ezintsha wena uThixo azithethayo afuna ndizithethe kunye nawe. Ithi ke xa sifunda, ngoko ke ukuba ubani ukuKristu usisidalwa esitsha. Izinto ezindala zidlule, bonani ke zisuke zabantsha izinto zonke zakhe. Now, eli gama ke lithi new okanye lithi izinto into entsha it means kainos entsha, the new means kainos, creation okanye indalo is thesis, new creation. So xa sithetha ke ngala magama it means that something that did not exist before. So xa kudalwa okanye kucreatewa into awudali into yeye ekhoyo. For instance, ngeke abazali bam baphinde bakwazi undenza, bangenza omnye umntana. If bebe saphila bebengenza mntwana wumbi, ngeke mna baphinde bakwazi undenza. I cannot be duplicated. Even God himself, he cannot duplicate me. That is his law and his principle. Kwenze wena, wenze wena. Akekho fana nawe. You have your own unique fingerprint. Indalo yamehlo akho, ye lenses zamehlo akho. Zonke, they have been, you have been uniquely designed, uniquely created. Auna kopi ezizista engaza izokureplace. You have your own purpose. Okufanele ukuyiphilile. Actually, you are the expert on how to live your life successfully, prosperously. Nobody else can live your life for you. Nobody can else that can live ubomi bakho bhetele kunawe. You are the only expert in on how to live your life. And ungabuphili nje, ubuphile successfully, wenze impumelelo ngabo. Akekho omnye umntu onaze akwazi ukukuphilela okanye onoze akwazi uphila ubomi bakho. It is your responsibility therefore ukuba ngabana ubuphile ubomi bakho, ubuphile successfully. Ithi ke isidalwa esitsha with no past, futhi esenziwe safana noThixo encakasana. You need to understand this. Xa uzalwa kabutsha uba sisidalwa esitsha esingenayo ipast, meaning awuzujongemva ubone impazamo obuke wazenza. No, ipast ayisekho once ube sisidalwa esitsha. Look at this. Xa usokha indlu, wakhe ifoundation, wakhe indlu, that house has no past. There are no memories yet. And then, xa uhlala kulaa ndlu, uqala ukwenza ii-memories ezintsha. Ii-memories ubuzenze kwenye indlu endala zezalaa ndlu akuzozayo eyale ndlu. Le ndlu has no memories, has no past. It has everything is new. So, ngokunjalo ke nawe, suba ngumntu ojonga in your past life that before uzalwe kabutsha, no ngoku sisidalwe esitsha. Your past life, yiloo nto uThixo ude athi uThixo xa ethetha athi your sins I will remember no more. There is no more past to hold me back, but only the future to pull me forward and to look forward to. Ingomso eligcwele ithemba nezethembiso zikaThixo. So akukho past ekubambayo, akukho past ekutsalele emva, akukho past ekulibazisayo that is pulling you down. Once uzalwe kabutsha, no past, new beginning. You need to understand that. And funa ukukhuthaza mphulaphula, ezunyaka uqala uba kudala umane usithi ufuna uzalwa kabutsha, yi-opportunity yakho le. Unyaka uyaqala, lithuba lokuqala kabutsha, unikele ubomi bakho kuYesu, uzalwe kabutsha, ube sisidalwe esitsha. Ithi loo nto into ukuba ubani kuKristu usisidalwe esitsha, lithuba lokuba ube sisidalwe esitsha, uzalwe kabutsha, ubomi bakho buqale phantsi futhi buqale kabutsha, ubuqala nothi Thixo, ungabuqali ngamandla akho, ubungabuqali ngamandla abazali bakho, ubuqali ngamandla kaThixo, uqhube usiya phambili ngamandla kaThixo. Your influence now becomes the Holy Spirit. He becomes the one who influences you, who influences the decisions that you make. You need to understand that. the map for your life, it becomes the Bible. The voice of God, it becomes the map of your life. That's what guides the next steps. The Bible says the steps of the righteous are guided by the Lord or are ordered by the Lord. That means every step you take, it is ordered by God. It's a direction that God wants you to take. You listen to the Holy Spirit. You listen to the word of God. You look, what does God want me to do? What is God saying concerning Bombam? When's the land to Tikwaifunai? It is about time that when we surrender, we completely surrender, not semi-surrender, not surrender where we feel like surrendering this part of our life. So surrender everything. Ngoba xa sithenga, akathengi certain parts of our lives. Usithenga sonke. So, eli gama lithi zonke izinto litheta ukuthi akukho nanye into eshiywe ngaphandle. So ithi ke lento ithi zonke izinto zabantsha, izinto zonke zakhe zisuke zabantsha, izinto zonke zakhe. So eligama ke lithi zonke izinto lithetha ukuthi akukho nanye into eshiywe ngaphandle engabalwanga okanye engenziwanga ntsha mayelana nobomi bakho. So owenza izinto ntsha nguThixo, okwenza isidalwa esitsha nguThixo, ubambelelani wena ke ngoku kubomi obudala, ubambelelani kwizinto ezindala. Kutheni uzilibazisa nje? Kutheni uzilibazisa? Ungathi moti bheka phambili, ubambelele emthini omileyo. Because ufana naloo nto, xa umkhwele ebhakini emva evanini ubambelele emthini, xa ihamba imoto wena uzosheka ujinga phaya kulaa mthi. Musukuyenza ke lo mpazamo, usemotweni ehambayo ngoku futhi isantya sayo esingenakumelana nanto okanye ungekho nto enomelana naso. Subambelele umthini omileyo ke. Yeka, because now kubomi bakho kudala obudala akusekho nto iqhubekayo, bufile buphelile. So, now unikezwe ubomi obutsha, isiqalo esitsha, impazamo zakho zakudala azaziwa. It's a clean slate with life experiences, of course. Vuma ke ukuqala, no more failures but success. Ile nto athi uPaul, I can do all things through Christ who strengthens me. Aphinde athi, it is no longer I who lives, but Christ lives in me. Aphinde athi, in him I live, move, and have my whole being. Ngoba, in the newness of things, you have been positioned in Christ. Now forget ke ubomi bakho budala, ujonge obu bomi butsha, ubunikwe nguThixo, ngaye uKristu. Phila ubomi obutsha, bulibala obudala. Yeka ukubambelela kwinto ezindala. Yeka ukubambelela kwi-regrets. Shiya everything. Now that you are born again, you are a new creation. All things are become new. So ke mphulaphula uba kuzivile ezindaba, uniya uziva ubunqwenele obubomi ndithetha ngabo obubomi obutsha. Awuzange wamamkela uYesu. Noba ke wawuke wamamkela kodwa wabuya endleleni walahleka, waphindela wena waphila ngalaa ndlela indala, ngalaa ndlela ubuphila ngayo owabona utshintsho. Ndicela ke wenze lo mthandazo emva kwam, buya bufuna obubomi obutsha. Wenze lo mthandazo uthandaze nam. Phambi sezandla ke uvala amehlo kuleyo ndawo kuyo, wenze lo mthandazo uthi, Nkosi Yesu, ndiyakholwa ukuba wena wafa waphinda wavuka. Ndiyabulela ngokundifela kwakho. Ndiyabulela Nkosi Yesu. Ndiyabulela ngothenga ubomi bam ngegazi lakho. Enkosi, namhlanje ndizelwe kabutsha, ndisisidalwa esitsha. Izinto zonke kum ezindala zidlule, zonke izinto zobomi bam zisuke zabantsha. Namhlanje ndizelwe kabutsha, I belong to the family of God. Ndiyabulela. Thank you, Jesus. Ukuba ke mphulaphula uthe wawenza loo mthandazo, ndikrwece ke phaya kuFacebook uthi Velile Mbenene, utshundikhangele ke phaa. Then ukrwece bucala ke utsho ukuba ngabana mfundisi, ndiwuthandazile loo mthandazo. But Velile, ndithandazile, ndamamkela uYesu. Ndithini ke, ndikhonze njani, ndenze njani? I will direct you. I will walk the road with you. And I want to walk the road with you. Ndikrwece ke mphulaphula ukuze ndikucebise, ndihambe nawe le ndlela intsha oyithathileyo. Ube nobusuku obuhle. Inkosi ikusikelele. Enkosi. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.